find you. I'm hoping that it finds you well. I might even have a way. Where we're going, only time will tell. Oh, oh, oh.
Only love will keep us together. Only love, only love will set us free.
No time for violence, negativity we throw out to blindness. We not go let bad mind come divide us. Individuality all behind us. Tulilelewa tukijuana, tukiwa vijana. Hatuna haja ya kuzozana. You are my brother.
Jirani yako mpende kama unavyopenda kupendwa. Baba, send your peace from heaven for our children and the future. Amani na iwe, 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 amani na iwe, iwe, iwe Kenya.
Kana makabila tubagui na dream juu ya future yenye mayutu na jijenga kwa society naingiza kakitu na currency variety loki choma mtani unadhani mkoro ataishi kwa unajali family ama ni ndo ina style ki
hope and pray we're gonna find a way the storms will fade away the sun will shine again whenever you pray blessings will come your way better and brighter days Kenya is here to stay
twende mbele tuko pamoja tusimame pamoja kwa upendo wa Kenya twende mbele tuko pamoja tusimame pamoja kwa upendo wa Kenya
imoja tuko kimoja nani Sote ni kioo cha jamii Washo tuko kimoja nani Sote ni kioo cha jamii
Kenya future bright hakuna siku takwa stuck on any chapter Message yetu ni yamani, iyo ndio hashtag Collective strength ni unity tosha When we live as family, yo ni immunity proper We got a job, na ni sisi ndo natungoja Protect this generation, juu sisi ni damu moja Mini mkenya daima, you'll find me in these streets Spreading love, juu even the sea preach peace
Tusimame pamoja Pendo wa Kenya
Twende mbele
Tuko pamoja Tusimame pamoja
Pendo wa Kenya
Twende mbele Tuko pamoja Tusimame pamoja
Twende mbele
Tuko pamoja
Kenya ni yetu, sisi sote. Ni wajibu wetu kudumisha amani. One people, one nation, one destiny.